Pretty Gaga.
Jam on the beats.
Hey, anaitwa Samira Rice kipenzi cha wabongo. Amenyoka mama hana longo longo. Na haogopi maneno wala madongo, ye mbele anasonga tu. Hey, ili taifa lisimame mama kaeneza upendo. Kanyosha kila idara hakuna pengo. Mama hanaga maneno ye ni vitendo, ndo maana tunasonga juu. Tusha shuhudia vingi alivyo tenda, hospitali na mashule alivyo jenga. Wapenzane wa muwezi wange salenda. Raisi ni moja ambaye tunamtaka, anetufanya raia tusuwe na shaka. Wezi shindana na mama takiwa nyumbani, na ushindana na mama hivi mnadabu gani?
Awe Samia wina, Samia champion,
championi champion.
Awe Samia wina, Samia champion.
Hey, mama mefanya wana viwa chuoni, waongezewe mikopo. Hey, sikuizi barabara zote ni lami, hakuna tena makokoto. Hey, mama mefanya fanya biashara, watanue masoko. Hey, mama mefanya mahospitalini, dawa zisiwe changamoto tena. Apo mwanzoni walizani ya tutopata mafanikio, ila mama kabadili yao matarajio. Wapinzani sio, mama Samia mindo nampa kulaya ndio. Raisi ni moja ambaye tunamtaka, anetufanya raia tusuwe na shaka. Wezi shindana na mama takiwa nyumbani, na ushindana na mama hivi mnadabu gani?
Awe Samia wina, Samia champion,
championi champion.
Awe Samia wina, Samia champion.
Mama Samia, Hussein Mwinyi, Dr. Nchimbi, Stevie Wasira. Mama Samia,
this is the last time to Mumbai. Toka black and white.